on the beat.
Nime waka na we iko live, yeah. Sexy na we tuko live, yeah. Uje mageto on time, yeah. Uko na msela ni safe, yeah.
Kako soft, yeah. Uko vele vele ni tarost, yeah. Pili kuwa moja yoni roast, yeah. Wate ni kufute kama brunt, yeah, yeah, yeah. Nia sibarini, sibarini, nisiwe kipolo. Kwangu unga tela, 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 eh. Sita mega kisela, sela, 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 eh. Nita kufisha shela, 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 shela. Na tema nana jiru. Donosha, donosha. Donosha, donosha.
Kadogo laka menshika we, wezi kwa mini mlume nimekamatika. Katoto kama ni soundi mchicha. Walopita likuwa safari kwako nimefika. Moto umepata bakuwaka. Nifanyishe mikazi hata nkichoka chaka chaka. Wakisema umenloga wempia mito navotaka. Nipelekeshe mama la mama kuna talaka. Nipuputishe mipunga yote na aduka juu. Kila kitu changu chako banjuka tu. Kione shimako ipo chini na ivute juu. Hata saluni ukitaka tunaibuka tu. Tutokike shepu ya nini ni damu. Fanya yote ila sikose kinyama cha hamu. Katikati ya chungu sindo waga kuna tamu. Kwenye chupa nimekwaje sasa yani wanadamu na jidondosha.
Don't shut.